DJ Day.
Mapenzi ya msalabani ni mapenzi ya baba yangu. Miaka 2000 zilizopita, hiyo siku baba, kabla jua halijazama, kabla giza halijatanda, pale milimani, pale msalabani, katika misumari, kalipa yote maishani. Baada ya mapigo na matusi, kanisamehe mwenye dhambi. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Kutoka kwa moyo wangu, ibada yangu ikufikie. Kwa moyo wangu, nyimbo zangu zikuinue. Kutoka kwa moyo wangu, ibada yangu ikufikie. Kwa moyo wangu, nyimbo zangu zikuinue.
Ama siowe kunifia, basi mimi ningeitwa nani? Kama sio kwa damu basi ningetakasikaje? Kama sio wewe Mungu wangu, mimi ningeishi vipi? Ulikufa ukafufuka ili nipate uzima wa milele. Ninakuinua uishie, pokea sifa kwa maana
boy.
like my Facebook page, VJ Dave. Follow on Instagram at VJ Dave 254.
Imekuwa kama wimbo kwangu kila siku matatizo na umasikia.
Mwenyezi Mungu namuomba sana ni kwenye ndoa tupe nguvu. Najua unatamani mpenzi ndoa kama ya DJ Mo, lakini usijali mpenzi, Mungu atatupa. Najua kuna milima na kuna mapone, tutaponda wote. I'm gonna be the best man. Because baby you're my jiggy jiggy, unani pa jiggy jiggy. Baby you're my jiggy jiggy, unani pa jiggy. Baby utakula nini jiggy jiggy, ugali ama samaki jiggy, sina hela ya Lamborghini jiggy jiggy, lakini nitakutreat kama queen. Utajob usipande mat, nitakuja mam kukuchukua mama, tutembee Nairobi tukule tumaindi choma. Tutembe Nairobi, tuonje Morenda mama, tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. Tumuombe Mungu baba, ndani ya ndoa tupera. I'm gonna be the best man. Oh, oh, oh. I'm gonna show you love my woman. Oh, oh, oh. Because baby you're my jiggy jiggy, unani pa gidiri.
Tenda kama ni kosa dhambi nilizotenda, Yesu nikumbuke, wale waliopita nje ya ndoa naomba baba uwakumbuke, kama vile ulivyokumbuka wana Israeli Yesu wangu, kama ulivyokumbuka Bartimayo akaona Yesu. Nilizotenda kama nikukosa dhambi nilizotenda, Yesu nikumbuke, wale waliopita nje ya ndoa naomba baba uwakumbuke, kama vile ulivyokumbuka wana Israeli Yesu wangu, kama ulivyokumbuka Bartimayo akaona Yesu.
ngapi niliokosa? Ni dhambi gani nisizofanya? Lakini kunichoka, kuniita mimi Janeti mwana wako. Nasema asante, tazidi kukuimbia. Hey, yoza ni zambe ya bomoi, yonde zambe yogikisaka. Na kofutine kakako zala na.
I'm on my own level, so ya big in a pack. No limit, vile na asha hii mziki na drop. Bigger 23, ile city na pack. Mziki na bugia, huduma na kufia. Hata bila ndevu, I'm still mambo behind. Tuvile na songa, wana nishuku wa korea. Jesus took the wheel and azidi kunisikia. Na waya met pale niko, na hisi mabadiliko. Talk of the town, 27 na kaza mitindo. God over money, I'm busy, ambition. Ninayo inaleta tabiko, ba 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 ba, it's fire, eh, eh. No zigzaga, DJ, bring it back, designer, come on. Jivile na elite MCs, wana hama, wana bonga likes. Sielewe Instagram, hakuna combo, combo, so, eh.
Apa, 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 ni, 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 ni DJ Day.
Lord, you're my baker. There's only one you. Nangweta siko pale pale. Baba, umeni favor. He gave me na die best control. I'm the Terminator. Aha. Tende. Hey. Aha. Na pale. Skiza, skiza. Ati siko. Ninge penda kuwa. Pia siko. Aha.
Kwanza na wewe ni nani aliyewaka mani? Waliamka mapema kuimba nyimbo mpya siku mpya. Ukuna wewe wamka kuanza kulalamika kwa majirani. Mara nileni ni kesho ntalala wapi nyumba ikifungwa. Kwanza na wewe ni nani aliyewaka mani?
Boy, boy, boy. Lakini tumevuka, tumevuka.
worldwide, world, worldwide. Lord, I want your love to be known, yeah, yeah, yeah. And I want your joy to be seen, worldwide.
God gave me Kenya, I'ma take it to the world. 7 continents to every boy and girl. Vitu za dunia, I'm not interested. Why limit God when you know he's unlimited?
Unlimited. Keeping close to his company, limited. Let me introduce myself to you, mini.
VJ,
but forget my name, forget the fame. Let me talk about the lionhood they couldn't tame.
Jesus, Emmanuel, God with us. Take it to the world, see it, God we trust. Think we have swag, it's the God in us. So pay me some attention and listen to this verse.
Step by step, I'ma make it. To the whole world, I'ma take it. Whoa, whoa, whoa. To the whole world, I'ma take it.
Worldwide, Lord, I want your love to be known, love to be known, yeah, yeah, yeah.
Hey,
and I want your joy to be seen
everywhere. Jesus to the world, Jesus to the world.
Hey. Washaweka bounty, eh, juflo killer. Bit imeoga, eh, kiopina. Nina mazai kwa koduza topina. Na vile niko ndani mzeye, I'm so ina. Ey, washaweka bounty, ey, washaweka bounty, eh, juflo killer. Bit imeoga, eh, kiopina. Nina mazai kwa koduza topina. Na vile niko ndani mzeye, I'm so ina. Ey, washaweka bounty, eh, juflo killer. Bit imeoga, eh, kiopina. Nina mazai kwa koduza topina. Na vile niko ndani mzeye, yeah, I'm so ina. See Jack shot na bareda. He takes our ways to cool his pan under red. Na flip the house down. I'm a tremor. Na let a fire, I'm a flame. Hey, wash away ka bounty. Hey, juflo killer. Bit ime oga. Ki opina. Nina mazai kwako tuza topina. Na vile ni kondani mze. Yeah, I'm so ina. See Jack shots na bareda. He takes our ways to cool his pan under red. Bring the house down, I'm a tremor. Na let a fire, I'm a flamer. Ra, woo, na rusha motomo. Chika tawa zae na mamoko. Na Jesus na songa, I still roga roga shetani na mba kisogo. Eh, mwosodo. Don't whine, I wabambiki ju. Mungu ana meja na maina. Na feel ni kinda, I'm in refine, I'm fine. Moko rine jeso imebaki na saika. Sishiki kijo. Sishiki kijo. I'm in refine, I'm fine.
Shetanini
Chuma.
Like my Facebook page, VJ Dave. Follow on Instagram at VJ Dave 254.
Kujifanya high class tulia chia chui. Ga copy Jesus, Yesu ndio na e. Ga Proverbs 31, usikopi 8 figures. Achana pesa usifuate 6 figure. The house of the Lord be your home. Sikuizi na shinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko oh.
Okay, ni God, amefanya enda nuo hibiri. Yesu ndio kusema enda nuo hibiri. Nani nina Yesu nika go kubiri. Nini naro, nini naro.
Holy Spirit enda nuo di. Nisi kwa na noti, nisi kwa na noti. Nisi kwa na kopi. Kama na ina mopi, Yesu jana mopi. Repeat it, repeat it, repeat it, repeat it.
Araula meni jazz, malipila mani jazz. Ngubo kute jeriko na trompe po chita ni jazz. Chitro vota da jiche, let me revolo the leader. Kifanya tu mirafanya ni mina echo. Unaka bezi, you need to live. No maka movie and ninja assassins. Jaribu yesu wacha was was.
Check it out, 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 check it, check it, check it, check it.
Niyo kutoka Monday, Tuesday, nisiku sao maulana. Ikifika Friday, Sunday, kanisa nini weibada. Niyo kutoka Monday, Tuesday, nisiku sao maulana. Friday, Sunday,
look it down for me, homeboy. Boy, boy,
boy. EDM Records. EDM Records. EDM Records.
Records.
Kutoka Monday, Tuesday, nisikusahau maulana, kifikifi right Friday, tandande, tani tani ni way back. Kutoka Monday, Tuesday, kusahau maulana, kifikifi right Friday, Sunday, tani tani ni way back. Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide kide. Tunalala amka, lala amka. Baba, ai, nisiwe kama mwana mpotevu, nifanye mwaminifu ka Joseph. Nisiwe kama mwana mpotevu, niepushe majaribu ka Ayubu. Basi cheza de, dance de, ukiweza de, kama Daude. Cheza de, dance de, ukiweza de, hata kide de, de.
Rough, mbona unakazana? Hizi baraka zako zimekasana. I'm like blah 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 blah. Skiza, I trust Jesus and ananilinda. Ata niki la 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 la. J-Fam in 3, 2, 1, go!
Praise DJ God, everybody bone down corruption. Praise God, everybody bone down abortion. Praise God, everybody bone fornication. Praise God, and everybody dash away upon them. Praise God, get a youth a dosh marijuana. Praise God, and every man a zip up your toes. Praise God, everybody bone down corruption.
Makale, ukaniondole afuza makwayale Kuta na chapa, kukutangale Ukaniona kani chapa nawe
Ami so nano nchambada mi Unji ya napine san moti safala mi Kwati na mi hot and soul ina alami Those who I did the able this shit and afraid of me
Ami so nano nchambada mi Ikune safala mi Christ imagine me And this shit and I enemy
Niko kote tu Injili na spread Tuko kote tu Miki yangu koni okote tu Uni okote tu
Yeah.
steady. Alishi na jimbo kukulipa deni. Akina Paul, Peter na kina Mary. Hawa kujali kama utakuja deni. Hiyo siku ya tatu, Yesu wangu kufufuka na kuka aju. Alishangaza watu, kwa kweli yeye ni mtoto wa mwashanga.
Tumbo tumbo limeja nafikia kwa kifua, kwenye migu. Hili neno lazima niteme nafikia kwenye kichwa, kwenye magoti. Kwenye tumbo tumbo limeja nafikia kwa kifua, kwenye migu. Hili neno lazima niteme. Bado tunaskuma, bado tunaskuma, bado tunaskuma, bado tunaskuma. Mkono nao uandike upendo wa Bwana ni mtamu. Lazima ni mcho. Lord, you've been good, good to me. Lord, you've been awesome. Lord, you've been good, good to me. And I will tell the world. Lord, you've been good, good to me. Lord, you've been awesome. Lord, you've been good, good to me. And I will tell the world. Nasikia kwenye kichwa, kwenye magoti, kwenye tumbo, tumbo limeja.
Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime. Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime. Hata wewe mta, siku hizi na tesa. Kwa jina lako Baba mimi na tesa. Kwa kanisa na kesha, kukusifu kwangu sina presha. Mama naomba kila Monday to Sunday, ukinikijua eti someday nitaingia binguni niwe naye, nimwabudu nimsifu milele. Vipofu wanaona, viwete wanatembea, maskini yalalinja na wagonjwa wanapona. Baraka zako mingi nime, na miujiza yako nime.
Umeyafungua, moza umeyabandua. ninajua nitahitimu, nitashinda adui akileta majaribu. Unitayarishe, unibadilishe, mtihani nipite, mwito nitimize. Nijue kuandika, niandike maono yangu. Nijue kuhesabu, nihesabu baraka.
Follow on Instagram at VJDave254.
Waonyesha itakuwa fiti. Umefanya maajabu na siwezi kueleza, hata nikiteleza. Nishikilie pampa, hiyo kofu nishikilie pampa, pampa nishikilie pampa.
You're about to witness unrivaled turntablism.
baba umenyamaza sana na shule hajalipo bana magoti yamepiga sana utakuja lini baba na baba umenyamaza sana na nyumba hajalipo bana na kazi imekuwa ngumu mapato yamekuwa duni baba shuka ujionyeshe
imani yao baba urejeshe
ra ra ra
ayo ali.
They never thought we could bring it like this, ha. Yo Alexander roll like this, ha. Hata kama mambo Johnny tricky, ha. Waonyesha itakuwa fiti. Umefanya maajabu, na siwezi kueleza, hata nikiteleza. Nishikilie bamba, hiwa kofu nishikilie bamba, bamba nishikilie bamba, bamba.
This is Eve D'Souza, and I'm hanging with my boy.
Vipi vipi watongwa nguvu Avril hapa na chill na VJ Dave the Thunder.
King Kaka na niko na VJ Dave. Kubwa. Keep it locked.
Hey, baba umenyamaza sana. Na shule hajalipo bana. Hey, baba umenyamaza sana. Na shule hajalipo bana. Magoti yamepiga sana. Utakuja lini baba? Na baba umenyamaza sana. Na nyumba hajalipo bana. Na kazi imekuwa ngumu. Mapato yamekuwa duni. Baba shuka ujionyeshe. Imani yao baba urejeshe. Hata kama mambo Johnny tricky, waonyeshe itakuwa fiti. Umefanya maajabu. Na siwezi kueleza. Hata nikiteleza. Nishikilie.
body in the church. Come slow, take your time, you know I feel rush. Hell kuna ban, heaven kuna bash. Check if you wanna dance, oh the dance. Power, simple dance you can manage. How we taji any dance college. Get in, step in with courage. Now tango I'm feeling like you just take a hot forehead. Energy like all this spring is bigger, you know. DJ play gospel music more and money me. Poker, whatever me say no and no.
Kuna kafili kame come true. So, skiza.
Kuna vile nina firulika nimeloba. Nataka kuwa soba. Nimesimama wima kama soja.
Ndiyo kwe baba mimi siwezi ngoja.
Unitoe kwenye klabu sababu. Nimetoka nazo adabu si adabu. Unitoe kwenye straighting mini skating.
Nimetoka nazo minataka kuwa straighting.
Kila siku meni bambana kanilisha tuka dandara. Kedo bangani haringara
Tangu enzi za kuparara. Chiki sasa meni toa hasara Runda hadi banana. Sisi wote ni same tunafanana. Mbele zake baba.
Ukini bariki sita ringa ringa ringa. Tumimi ajua mbele zako tuko sawa.
Napeno na vitunda. Sote tunafanana. Napeno na vitunda. Sote tunafanana.
Eti nasema Abba, Abba Father.
Now hear
this.
Step in at the place we are take over. Jamaica back to Africa. Omar Rich here from the boat. Tell them we are not push over. I did it, we are run over. We didn't look at that bad order. We no fear who I'm over. Enemy can get kick over.
Everybody does wave, you want to know spread, you want to know spread, you want to know shout. Hallelujah, wave, you want to know spread, you want to know spread, you want to know shout.
Everybody dance with off the glasses, and everybody move shake off the glasses.
Everybody does wave, you want to know spread, you want to know spread, you want to know shout. Hallelujah.
I'm in the ear if you know you got God. And in the ear from you know you can go. If you know you got Jesus, and in the ear, for you know you can't play.
Give thanks and praise to the King of all kings, Jesus, cause him are the truth and the light. And in the ear to the left and right.
Everybody mad, every, everybody mad.
Wave, you want to just wave, you want to just wave, you want to just shout. Hallelujah. Wave, you want to just wave, you want to just wave, you want to just shout.
And everybody dance with the glasses, everybody moves with the glasses.
Everybody just wave, you want to just wave, you want to just wave, you want to just shout. Hallelujah.
Make it down for me, homeboy. Boy.
Longo, yeah. Mamchezo ka longo, 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 yeah.
don't go. Yeah. Tu bonge safisi, don't go. Yeah. Kila kitu tuna sese. Tosi bonge za wa sese. Tu atani na mapepe. Labda kusifuna kupepepe. Let's talk peace, let's talk love. Things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha kote kama unisho jula Yesu. Basi kuda wata story. Kama unisho jula. Kuda wata story. Kama unisho jula blessings. Basi kuda wata story. Kama unisho
Mayo kipofu wakaona. Tena, akaguruma mama aliyetokwa na damu wakapona. You know, aliguruma kaburini kifo kikakosa mana. Tena, akaguruma Mr. CDA nikaona mwangaso. Mayo kipofu wakaona. Tena, akaguruma mama aliyetokwa na damu wakapona. You know, aliguruma kaburini kifo kikakosa mana. Tena, akaguruma Mr. CDA nikaona mwangaso.
Kuna vitu siyazi stand. Kaburi na neighbor utadai solo. Sidai mandai na philosophy yolo. Wanacheza rumba na simba mwenye njaa. Na dumba za rumba ziliwatia kichaa.
Ishe shida kwako uwezi. nakuishiwa nyutani tu labda niliacha kupaniki brother si mini wa mana na najua yangu thamana so na mdansi ya tu shaito ana kazi ya tu anadai kuni kazi ya tu domina muambia tu mili moja wa kondoe doni mwone so lazima ni kondoe bounce usikutoe sipati kibrada
shwari
media past I break recite every morning and that's where they ready but they walk out to me know we can't bleed it ST break you my talk media past I break recite every morning and that's where they ready how for the kingdom you representing I'm busy be I done this for the kingdom I done this the one you them boy nobody can lie to me we know me father the winner so me say oh none of them can lie to me you know me Jesus
Sijui nini unapitia na tumbua na undatia hapo pasipo na njia hipo pendwa tulia
Alisema wacha it's for real bro
VJD
all the people talking about it cause it's official when it comes to recap it's always part of me Christian and there go
hakuna kristo nusu nusu ndani ya manje choose one two hey ukitaka kuja this side kuna vitu zenye utawacha hakuna kristo nusu nusu
I cannot believe it. Kila siku na mcheze anga friki ito. How he keeps on loving me, I cannot believe it. Kila siku na mcheze anga amefanya vitu noma. Usiwezi kukata mendo wako mini kusa. There's no other kind of love.
Jaden.